Foto sappo e ɗiɗaɓum ɗo ndaare nder ɗum foto ngi'om. On ngi'ay hanko debbo o noddeteɗo Dibora, e hanko on ton debbo noddeteɗo Jeyel, e Baruk, e horiɓe. On ngi'ay ɓe kella, ɓe ngama, ɓe nana belɗum. Ɓerɗe maɓɓe e keewi, e seyo, e welwelo. Ngam joomiraawo hokkiɓe jaalorgal dow waywayɓe maɓɓe. Ɓe ngartoya e sembe e jaalorgal, ɓe njala, ɓe kella. On ngi'ay ɓe keɓi ardiiɗo debbo noddeteeɗo Dibora. O lattike banon inna maɓɓe e nder maɓɓe, hanko o kuloowo Allah. Ngam maajum o noddiiɓe ɓe fuu ngare kawten mawninen Allah. To on kulu Siisra o heeñi, hanko maa Jeyel o balli warki Siisra. O ngi'ii ɗon ɓe fuu rewɓe ɗiɗo ɓe ngari ɓe njaggano Israa'ilanko'en. Higiraaɓe am, nane ko joomiraawo wi'i. Joomiraawo e waawa huwirki koo ɗume, e sembiɓɓe ɓe cembiɗaa fuu joomiraawo e huwira ɓe. O huwirii rewɓe ɗiɗo ngam o rimɗina Israa'ilanko'en. Non boo yimɓe halluɓe maa mbari Yeesu Almasiihu, o ummii boodiga mayde ngam o hisna en diga seyɗaanaaku, daga seyɗanyel, daga iblisyel, daga hanngel kallungel ngel ɗon. Yeesu Almasiihu woni kisnowo en. Ngam maajum on fuu jooni imi nodda on ngare mbi'en haleluya, mawninen joomiraawo, cujjidanoɗen joomiraawo go'oto mo goonga mo yonki. Min e maaɗa e koo moye nuɗɗinɗo fuu heɓa e seyo, heɓa e welwelo, ngam heɓi ndimaagu daga bawɗe seyɗanyel yahata wuro hiite. Joomiraawo ceniiɗo yo wallu en, barkiɗina en nder innde Yeesu Almasiihu. Amin, amin.